Kuna muda unakaa, unapata na mwaza sana mtu fulani.
Pozee.
Yani usipomwona hata sekunde moja, unamwenyeka vibaya.
Nwashandwa, mbona nahisi baridi, usiku mwenzako silali, mchana hata sitembei. Wamenipima ugonjwa wa moyo, wamesema imejaa simanzi, niharakishe nipone haraka, usitameki. Panadol, my paracetamol. Oh baby, oh baby. Wewe ndo panadol, my paracetamol. Oh baby, oh baby.
Unasumbua moyo, unasumbua moyo, unasumbua moyo, unasumbua moyo.
Nikaganda ubongo, ubongo unalipuka, nafsi inanisuta eh. Wamefanya utafiti wa ndani, wakapata niwe ndiye dawa ya kutibu mutima wangu. Mama usiwache nife hivi mama.
Wewe ndo panadol, my paracetamol.
Oh baby,
panadol, my paracetamol.
Oh baby, oh baby.
Unasumbua.